Ya kumi elsa center 4 uo ulidabi novyo nanga lita nisokwe mulugunya uwe chiruwade uwe chiruwade chivuwa kubukaba urinary tract infections ezige ndaze yonge labu yorucha elaba funa niso kubiyo vula mumu mudiskuti ye kumi wala nisokwe nyamilanga bagamba tuobuwado uwe ngingeno uwe kubukaba uwe yonge denyo na daya kubachala wabadenga wakivira Dr. Beatrice Agotingo nono ya medical officer akulire eddwaliro lya kumi elsa center 4 kakasiza bino byonna n'agamba nti yenkana buli lunaku basuula abakyala balina obulwadde buno obw'ekikaba abantu 20 buli lunaku ekirabika okubanga obulwadde buno bugenda buyongera buli olukya abantu n'abakubiriza okufa ennyo ku bulamu bwabwe kubanga singa bino tebabikola bingi ebiyinza okuddirira n'okwonoona ebyomunda naddala ebikola ku nsonga z'ekikyala.